la kunswaza vaseke vagambe nimba vajereke wangamba nti unjagala ndavanga kati undese uyagala kunkabya nswale ebigambo byange mbimire balaba bepika balaba twerika uyagala kundeka ugende uyagala kunyanika balabe ubuzina bwange nkale siri mutuukirivu siri malayika nange nkemebwa ndi muntu uyagala kunzita nfe onerabire ndabosibula nsabonsonyiwe usigale uyagala kunkabya nswale ebigambo byange mbimire ndabosibula nsabonsonyiwe usigale
Oyagala kunswaza.